Iburanisha rya none ryibanze kukumva ibisobanuro mu magambo bya muganga Professeri Henry Kennedy, umwe mu mpuguke z'abaganga bigenga zasuzumye Kabuga zibisabwe n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Ni nyuma yaho mu iburanisha riheruka, ubushinjacyaha bwari bwavuze ko ibikubiye muri raporo y'amapaje atatu izi mpuguke zakoze ubwabyo bidahagije ngo hanze urwego ko Kabuga atagishoboye kuburana burundu. Muganga Kennedy yabwiye urukiko ko mu kwezi gushize kwa kabiri ubwo we na bagenzi be babazaga Felicien Kabuga ibibazo, uyu yagaragaje ubushobozi buke cyane bwo kumva ibisobanuro bya bimwe mu bibazo yabazwaga. Ku rundi ruhande ariko, uyu akavuga ko hari ingingo zimwe bumvaga atangaho ibisubizo byumvikana ku bibazo abajijwe, nubwo ibisubizo bye byabaga ari bigufi cyane nko mu nteruro imwe. Iyi nzobere y'umuganga yatanze urugero rw'aho bamubajije umubare w'abana afite, Kabuga agasubiza ko mu mucakomokamo ari bibi kubara abana umuntu afite. Muganga Kennedy yavuze ko iki kibazo yagisabiye Kabuga imbabazi, ariko Kabuga asa n'utakaje umujyo w'ikiganiro barimo, amubaza impamvu arimo gusaba imbabazi. Muri iki kiganiro n'ubundi, uyu muganga yavuze ko hari aho yabajije Kabuga niba mu gihe yabasohotse muri gereza yajya kubana n'umwe mu bakobwa be. Aha Kabuga ngo yasubije muganga Kennedy ko abakobwa be bashatse abagabo, bityo yataba ari amahitamo meza. Iyi mpuguke ikavuga ko uwabasemuriraga yababwiye ko mu muco nyarwanda ababyeyi bashaje badakunda kujya kuba mu ngo z'abana babo bashatse nk'uko akenshi bigenda i Burayi. Umucamanza Ian Bono mukuriye inteko iburanisha yabajije uyu muganga niba kuba ibiganiro bagiranye na Kabuga byarabaye atarakira neza indwara eshatu yari amaranye iminsi nta ngaruka byaba byaragize ku buryo bwe bw'imisubirize. Aha muganga Kennedy asubiza ko ibyo nabyo yabirebyeho, ariko kandi gukomeza gusubira inyuma cyane kwe mu ntekerezo mu buryo abona ibintu no mu kwitaho kwa buri munsi na n'ubu kugikomeza, we yibwira ko impamvu yabyo irenze gushakirwa gusa kuri izo ndwara zindi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije impuguke y'umuganga niba byakwizerwa neza ko Kabuga atarimo kujijisha abaganga agaragaza uburwayi bwe ku rwego rudahuye n'urwo mu by'ukuri buriho agamije kuyobya urukiko. Aha muganga Kennedy yifashishije urubanza rwigeze gucibwa mu Bwongereza yavuze ko bijya bibaho ko umuburanyi ashobora kujijisha abaganga agamije kuyobya urukiko. Nyamara avuga ko kuri Kabuga ashingiye ku makuru ya kiganga yabonye mu nshuro eshatu yamusuzumye mu bihe bitandukanye bigaragara by'ukuri ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda buba bubi kurushaho umunsi ku wundi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije muganga Henry Kennedy niba asobanukiwe icyo bivuze mu buryo bw'inzego z'ubutabera kwanzura ko uburana atagifite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kuburana. Muganga Kennedy asubiza ko mu nzego z'ubutabera za byinshi mu bihugu iyo uregwa atagishoboye burundu kuburana urubanza ruhagarikwa. Umucamanza Ian Bonomi avuga ko ibyo biba mu gihe bigaragaye ko uregwa mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe adashobora kugira uruhare mu rubanza mu buryo bwuzuye uretse kuba ari aho gusa mu cyumba cy'iburanisha. Ariho yabajije muganga Kennedy niba ashingiye ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoze kuri Kabuga kumuzana mu rukiko byakwangiza ubuzima bwe. Muganga Kennedy yasubije ko mu bisubizo bye Kabuga yumvikanisha ko bishobora kwangiza ubuzima bwe, ariko wasanga bishobora kumunaniza mu bwonko kurushaho ariko bitamutera ihungabana. Umucamanza Ian Bonomi yabajije inzobere niba hari icyo byafasha guhindura gahunda y'imiburanishirize, cyane cyane igihe iburanisha rimara hagamijwe kwihutisha ariko bigakorwa hagendewe kuko ubuzima bwa Kabuga buhagaze. Muganga Kennedy yasubije ko nk'inzobere isanzwe ikorana n'ubutabera azitandukaniro hagati y'igitekerezo mu bijyanye n'amategeko n'icyo mu buryo bwa kiganga. Ku ibyemezo byo mu rwego rw'ubucamanza bisaba igisubizo cya yego cyangwa oya, mu gihe ibya kiganga byo bisobanura kurenzaho. Bityo ku cyemezo cy'uko Kabuga yabasha cyangwa atabasha kugira uruhare mu rubanza rwe, igisubizo cye ari oya, atabishobora. Yongeraho ko mu gihe urubanza rwaba rukomeje rwakomeza wadahari. Ku bw'iyi nzobere ibyo bigaterwa n'uko bigaragara ko ubushobozi bwa Kabuga bwo kuba yitaye ku birimo kuba no kuba yabigiramo uruhare agaragaza ibyifuzo bye buhindagurika buri kanya, kandi bigaragara ko uko igihe gishira bugenda bugabanuka. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane, muganga Profeseri Henry Kennedy akomeza gutanga ibisobanuro mu magambo ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoreye kuri Kabuga.